Welcome.
First time when I saw you got me on my mind. Umeni panamba ni me come through. Sasa mambo te pambe. Kama kupenda ni dhambi basi ni hukumiwe. Nina kibanzi kwengine soni. Oh baby kwa uzuri wako. You be my water unakata kiu yangu. Kipenzi mwemweza hako mzaifu. Tukale tunda Adamu na Eva. Tushibane tutatengana tukifu. Tokizi madaya gizani naweza.
Shigara kwa densi pasito. We unanichungi amani moyoni. Umeniweza umenipa maudiko. Una vitu vyangu negena negena.
Nataka nikufanya uwe girlfriend. Girlfriend. Nami unifanya niwe boyfriend. Nataka uwe girlfriend. Girlfriend. Nami unifanya niwe boyfriend. Boyfriend yo. Boyfriend yo. Nataka nikufanya uwe girlfriend. Girlfriend yo. Girlfriend yo. Nataka unifanya niwe boyfriend. Nataka niwe boyfriend yo. Boyfriend yo. Nataka unifanya niwe boyfriend. Nataka uwe girlfriend yo. Girlfriend yo. Nataka nikufanya uwe girlfriend.
Yeah. Baby mine shina wifu so kitoto. Kwenye kina cha joto na maromansi nipe ya moto. Kama na nyonga msokoto yani. Baby soka lefa nacho kipenda. Fiziki yangu nitafua nanda. Shigara kwa densi pasito. We unanichungi ama ni moyoni. Umeniwezo menipa maudiko. Una vitu vyangu negena negena.
Nataka nikufanya uwe girlfriend. Girlfriend. Nami unifanya niwe boyfriend. Nataka uwe girlfriend. Girlfriend. Nami unifanya niwe boyfriend. Boyfriend yo. Boyfriend yo. Nataka nikufanya uwe girlfriend. Girlfriend yo. Girlfriend yo. Nataka unifanya niwe boyfriend. Nataka niwe boyfriend yo. Boyfriend yo. Nataka unifanya niwe boyfriend. Nataka uwe girlfriend yo. Girlfriend yo. Nataka nikufanya uwe girlfriend yo.